Uthanda abantu wondla ingane uyabona kulisa ingane mpeni xawula mpeni nali thawula mpeni
Ayishela konika lo Felicia Yelisha mato Ayishela konika lo Felicia Ayishela konika lo Felicia Aw Yelisha Yelisha mato, Ayishela konika lo Felicia, Ayishela konika lo Felicia. Yelisha, Yelisha mato, Bashoma tava vinto da nzuri, Bashoma tava vinto da nzuri. Aw Yelisha, Yelisha mato, Bashoma tava vinto da nzuri. Bashoma tava vinto da nzuri, aw Yelisha, Yelisha mato, aw Yelisha, Yelisha, aw Yelisha, Yelisha, Yelisha mato, aw Yelisha, Yelisha, aw Yelisha. Angithi phela balifika ezidlangalaleni nje balivuma ukushona kwela. Kuhle kwentombi engayiphethe kahle ibuye emendeni.
Oba na kamehlo ngifuna ukubona ukuthi lokhu nolibanga ithetha emlilweni lo thi liphela kobe kunjani. Yimi madoda ngiyincela ledlinyosi nojulasi ayigcinanga lapho ngoba iphinde yanda bafo nabafokazana bezama behluleka omathindane benqala. Awu ngoba bayanda bayizinkulungwane bayizigidigidi bangangey'ntathu zendlu ngoba bathanda mina ngoshuni ngani kungani ungavumi wena adla amavo. Yimi ngumkhokhobisi wamakinsa ngoba umnyaka ephuma kobamba imoto yemali. Awu kwaqhuma isililo kwamakhelwane kwazilwa kwakhala amadoda kwakhala abafana. Bathi mhlambo iy'nkomo zamadoda ziyophela ngoba sikhuluma nje nezobaba omkhulu azikho zaphela. Bathi kunquza kunquza nkulunkulu emzini kasasane kunquza umthetho uyavuma nje. Awu kunquza brajizansi. Bathi mthathe asho nankontela madoda igalofenisha mhlane wendangala kuhle kwebhansi libamba inyamazana uthi sayokhunyuka khona. Oho lasha indini madoda ikhonto kwashuma intulo wawuthi kuyoba njani wena. Ngoba ngoba ngisukela ngiyihlalela emzini kababa kulokhu ungifonela ungibaza. Kwakumele ngenze njani wena wawungenze njani ugqugqununa lukubaza ungibaza kanjena nje unkalakanamkhawulo ngoba uyazi ukuthi ufuna ngizobhithizela kulesi sigege sakhe sokudla okuhlaza okungavuthile. Nakhona uyadelela futhi uthi angize ngizole ngisa ngibanjwa amaphoyisa aqhamuke yena angiphuchitha kuleli mhlawumbe ngoba lingifanele lifanele vele ngahleka inkakabi le nto yakho wena madala ngoba uyashesha ukhohlwe ukuthi izolo lokhu ubungafuna kizinto ekuhlanganisa nemfene ngoba uyazazi ukuthi ufana nayo noma bebekubiza ngayo ubuvele ugqunku bemnyama wena wabona abantu baqala abebeney'phongo ey'nkulu abangasekho manje sesigcina ngokubabona ey'ncwadini laphaya ko-life science ko-human revolution kanje. Bathi uma bekubiza ngayo uvele ugqunku bemnyama engathi kade ugcoke ikhiye ungafuni nakizinto ezokuhlanganisa nemfene ngoba nakho namhlanje sekubekela isinkwa phezu kwetafula isiyigubukiwele mfene usuyayithanda kuyo awuyeye ugqugqununa madoda. Ngiyala ngize ngiphinde ngisasho lutho ngoba ngishithi kamelisho into kamanqemisa ushaya wawuvala wawonke umkakhe akusekho lutho sengabe ngiyakhothoza ngiyakhothoza akusekho lutho wena wabona iphuzu elidala encikeni elingasagqokami akusekho lutho ngiyafish kona kubuka lapho sasa kubuka masasa nungamenzi silima wena kubuka lapho monje abadala nabanani hhayi hayi dalas hhayi madala ambiyobhalisa ndoda kwasasa bakulindile lashoni la. Wamshaya umfazi wakho wayishaya intombi yakho cela lenjezo kazele yothothwa ngobani ngoba lo muntu akathandi mina uthanda impahla yakhe uthanda umfaniswano wami engigqugquzela ngabantu emphakathini yikho sithela amazembe njengoba iy'ntombi zabo zia. Wavuma kancane madoda umzamo umfo kashabana wavuma kancane umntosinatha umfo kashana wavuma kancane umaphatha edlika phansi ebhizana wavuma kancane usisho omkhulu untshebe umfo kamthembi phansi kwamaphumulo baquza uvoicemail bathi usamhlesha enkandla uphazamisa kwamhlabi yali nayo yamthinta ukubethakaja phansi emzima ukulamba noma futhi umfo kajaja baquza uvoicemail bathi uhora lenjabulo umfo kamthembi uhlupha sekuzwa umlamula isishele umphathe umfo kashana umkhamisi wezoshunga enkani inkosi yamambona bathi luka jamavuma ngenje sikhofa sekukamelisha. Awavuma kamnandi madoda uvele emofo kamthembamba nomsolo angazele lutho phanje mntu batiba baquza ivoicemail we bafana begalofelisha khona nithi shazi ake nithi ivoicemail onenkosi phakathi wabanjani ngifuna ubabuguquzisa ngovoicemail bahlale phansi ngibazile ngifune kuwo ngoba mina ngeke ngize ngiphendulane nomuntu ongenadoda kunjani la kunjani la awayishaya kamnandi madoda kwaqhuba ukuthi wayekwasukuma zonke iy'nduna zegalofelisha zamangenyana zathi ndlanguba umnyana ngathi nami ndlanguba umnyana uvuma umthethelelo umfo kamsweli phansi kwamaphumulo bathi ubongane umfo kamthembu phansi ejosini agqoza kamnandi madoda usindi mntakamdlalo osephansi eshawa esigodini sesembangathuba neduze netshelelanayo bathi usimise umfo kasithole phansi emnambini bathi umshovu wegiqidi likasiketi hamba nomapendeni umfo kancumalo phansi banongoma baquza uvoicemail bathi usiniphiwe umfo kashanda umuzi umfo kamanqela umadoda onke umfo kambeje phansi enkansi bagxoba bayagxamalaza baquza uvoicemail bathi umkhathazi ezimbabwe uncobe empangeni umndeni umfo kantshapa phansi umsinga kweza kakhona eshimba gxoma bayagxamalaza awasukuma kamnandi madoda umsawenkosi phansi egole hamba nomzwandile umfo kamzimela phansi efriday baquza uvoicemail bathi ubelebele umfo kankosi phansi empangeni bathi uvuka ufaka umfo kancobo phansi enkansi shila jaman we bafana begalofelisha khona ukuthi shazi siyenqeda nje ake niphinde nithi ivoicemail ngifuna ubona ukuthi iminyanya ivalile bazibekile onkani awusuka madoda uya kabo yimi madoda ngisikwashakwasha somkhokho ngasho sesifunele equbule kwanhlangazimuka nomoya baphetha ngokuthi abanye bazi baphetha ngokucelela phezu kwendalo zasha zihoshasha amadamu zafabhinqa inkomela yimbeli ngokuncelokile zasho phakathi zibendwa qhuma usingwaphunyuka umateva ncipha amathembakazi abantu abambola lalindlela usafunda isingisi namanje wena shila jamen
ayisholemu kalofelisha
Elisha,
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 Elisha,